ushaya into engaphakathi yenhlizweni yami. Ngihloshaya uthando enginalo.
You're so sweet, babe, babe, you're so sweet.